on the breezy.
Drizzy.
What? The body stopping this. Vested to dancing in the gym. No matter for who chatting in the gym. Taka flossy talking in the team. Undercover risking in the team. Taka boom turning deaf and deaf when it was him. Asking question, asking him a limb. Slet your boozy wako on your dream. Taka pass the engine in a tizzy. On a baka level sassina. Natia Roma bombassina. Wolf head looking at boxina. Then I took a friend and that's the wanna take a steam na vapsina. Na mida ya kusepa na customer. Na mini heavy MC so kama na mzee na papa na kama tanya yote, ye yote. Kama tanya yote, ye yote. Kama tanya yote, ye yote. Tuna kama tanya yote, ye yote. Kamata yoyote, chuchote, popote, kokote. Fanya kila mbinu, tutoke, jikoke. Ilo sijikope, ukakope, kope. Ikawa ni madeni kwa sisi. Kuna mambo, mina hero, biji mamba kuwa hambo. Kuwa kando, fia inafanya bonda kuwa chambo. Changamoto inapeleka wewe kuwa rambo. Kuwa mgambo, no, atuishi hivyo. Ukimove, mina jibu mapigo. Na mapito, waga kuna ego. Kwenye mali mingi sana, waga kuna lingo. Tuna kamata yoyote, shika bindu. Pawe mgumu saa kuna tindo. Ni mafanikio aliko kuna mwendo. Bila kukamata mimi kuna pendo. Hey, kamata. Kamata yeyote, yeyote. Kamata yeyote, yeyote.
Noma.
Hey. Kamata yeyote.
Natia Roma bombassina. Wolf head looking at boxina. Then I took a friend and that's the end.
Wanna take a sin na boxina. Na mina ya kusepa na customer.
Na mini heavy MC so come on now.